dajimsafi.com.
Hola, el boyfriend que está aquí. Hola, la 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 la. Kito gani, amasti mkari kama za mjani Na isi sipo duniani, aera sipo yani mambo tafarani Hivi mapenzi kito gani, amasti mkari kama za mjani Na isi sipo duniani, aera sipo yani mambo tafarani Exisindo vile kaniacha, amungu sasomani kampata Afuru waifisha sao data Squeezy na enjoy mapenzi Sija loga siyo chalimbwata Ni mungu wame nibariki nkampata Anani pagarana vokura bata Kumchiti siwezi Porexi 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 Shoga angu umechumba Porexi Chamvua na kumbatwa baridi Siuri nyacha asidi Nimempata zaidi Mapenza na jua Tena kukuzidi Sisindo vile kaniacha Amungu sasumani kampata Afuru waifisha sao data Squeezy na enjoy mapenzi Sija loga siyo chalimbwata Ni mungu wame nibariki nkampata Anani pagarana vyo kurabata Kumchiti siwezi Porexi 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 Shoga angu mechumba Porexi
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.